Slaves Entertainment.
Kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
ochaza ukuthi ngingowakho
kalungiki inhliziyo
kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
okusho ukuthi ngingowakho
nginawe kusuke sekuphelele konke. I'm in love with you. Inhliziyo nginikeza yonke, ngikhetha wena kubo bonke. Ngicinga ngawe usuku lonke, nenkomo ziyophela zonke. Ngitshele ngisho umhlaba wonke ukuthi siyathandana. Bengabathuma kwamanje omalume ukube nginawo amandla. Ntabe zingisithele wena bezosuka inkinga amandla. Ngabe ngithi sweet lam inkinga ngisaba ukuqamba amanga. Well, mina nawe siyathandana right. Yazi uyangihlanyisa ekhanda ngathi angisekho right. Angifunela uthi eduze kwakho ngavuka ne-fight. Kweyakho inhliziyo mina ngicela ukubekisa isayithi. Thathe yami ngithathe yakho sikhanda uthando lu-bright. Sikhanda uthando lu-bright. Cela ukumnika inhliziyo
kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
ochaza ukuthi ngingowakho
kalungiki inhliziyo
kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
okusho ukuthi ngingowakho.
Hey, hey. The reason why ngikhethe wena eningini labantu, I think uperfect uhlukile, awuzithandi indaba zabantu. Wanelisi lokho khona ongekho siyokuthola ngendlela. Cela uwafuqe ngepani lamajida lokho ekushela. Mangona wena ngibona umuzi wababuvuka. Vele ngicabange noma wamesekona abazukulu nabaxabanisi. Hlale wazi bakhona empilweni, ngikunika uqobo lwami, vula ispace enhlizweni.
Cela ukunginika inhliziyo yami nawe lethe yakho.
Cela ukunginika inhliziyo
kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
ochaza ukuthi ngingowakho.
Cela ukunginika inhliziyo
kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
okusho ukuthi ngingowakho. Kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
ochaza ukuthi ngingowakho.
Cela ukunginika inhliziyo
kikunika uthando lwami
okusho ukuthi usungowami
okusho ukuthi